Hii sauti ya mtoto wa mama city mama eh. Aje pia
mtoto wa pita.
Kwanza walete, 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 walete kati kati. Wafute, 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 wafute kati kati. Walete, 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 walete kati kati. Wafute, 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 wafute kati kati. Wacha niseme mama, wacha nongele no. Wacha niseme mama, wacha nongele. Ale chuki ni chukie, no yangu nachi. We ni chukie, lo yangu nachi. Ila usinitishwe ndogo yangu jani upaye. Usinitishwe ndogo yangu jani upaye. Kusu kusemwe, mi wala soko. Najua sidi ya sada rafiki yake mnafiki. Mi kusu kusemwa mama, mi wala soko pi. Najua sidi ya sada rafiki yake mnafiki. Uchawi upo ila wengine hawalogiki. Kupata kuna Mungu ndogo yangu zidisha juhudi. Wacha niseme, wacha nonge. Wacha niseme, wacha nonge. Wacha niseme, kani wacha nonge. Lilo wacha niseme, wacha nonge. Kasa walete, 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 walete kati kati. Wafute, 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 wafute kati kati. Walete, 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 walete kati kati. Wafute, 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 wafute kati kati. Wana kwa Simba acha shabiki. Wana wa Yanga acha shabiki. Wana kwa Simba leno acha shabiki. Wana kwa Yanga mie acha shabiki. Nimekubali waja wasito wabebeki. Nimeamini waja wasito wabebeki. Eti natenda wema wanasema natafuta kiki. Ila kilicho nipozae weni wangu msiki. Hawamejisau kuwa yatima adeki. Wacha niseme, wacha nonge. Basi wacha niseme mama, wacha nonge. Ni sauti ya mtoto wa mama city mama.